Leo tumekuja hapa kwanza kuwapatia pole na salamu za rambirambi kwa wale ambao waliathirika na hii janga la the boat accident ambayo ilifanyika on Sunday. Ni kitu ya kuhuzunisha sana, karibu watu, I think now total missing people and those who are found about 19 of them. Ni huzuni kubwa sana ambayo imetupata. This problem ambayo tuko nayo hapa haiwezi rekebishwa na this reactive thing. Hii maneno ya kuja every time wakati iko incidences kama hii ama flooding kama hii si mzuri, na tumeongea na serikali sababu last time wakati ya December mimi nilikuja na deputy president, tukakuja na waziri wa transport bwana Murkomen hapa hii mahali tumesimama hiyo siku, na he promised us kiko 1 billion shillings itaweka kutengeneza hizi bridges ambayo zimekatika. 6 months down the line we have nothing on the ground and it's very unfortunate. Na sasa hii tena watakuja kutuambia they are looking for another 1 billion shillings kuja kutengeneza tena the same problem. Mtu ambaye amekuja hapa waziri akiwa na deputy president na ameannounce kutoa na pesa hapa, then hakuna kitu imefanyika na pesa ilipeanwa. So Ken Halas must tell us what happened. Na yule mtu alikuwa na hiyo boat yote lazima pia awajibike, ashikwe, apelekwe kotini kwa kuhatarisha maisha ya wananchi. Sisi tutasimama na nyinyi.